studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
non dire to bagi dande ga fandu hala mamadou samasigu jam nyalli sakirabe hedibe gidali tidala ngureji fuf wala leledi mali dum woni ko holliti ministere demal sabi e wi mayre hakke be unyaaji chapana jeegom tonuji ngure na resa ngol humtingol wadama wattuma pam holliti wiide ben programme alimentaire mondial daliki tidala ngureji bangal hejo wuteji hitande 2022 labal wala fay e le hakillaaji politinkobe halanana en so wonno cikitibe tabagol wattuji di wobbe kay holliti be anahani yimbe tarinsom be golla no mbawiri yewtere hertande meden hande meman hala fotoji den yu batte miccitade kulle kullentreji yogaji nga ka wakat jono yu kabaru yeban yebado fa sanne dingon sebe kabaru jamen hande kikire talatare noga lewru out lewru avril hitande 2020 bismillah sakrabe secrétaire général le ministère demal holti wiide kulol fuf wala e le kabaru ngure leedi mali dum wadi beta ko e wattu kawrital jawtagul kabaru ngure bamako do hakke tonuji unya chapani jago ngure na resa e wi ministère nde yu balde seden tagal tongande ben programme alimentaire mondial ngoytinde tidalaji ngure le ben hirnage runde afrique alhalim gondini fedde silsi gonde leedi mali keddan nako ben imrana kilu mayga e du fasango umaro gol al ousmane yal buli
le yontere jabbi non de tongande de yaltini tidallaaji ko nayri bangal ngure le rumde afrique ne leydi ele keddude hirnange be kollitiru ko yaata millionaaji chapantete go bi adama ha jambaldi gudo nyamduuji be bi hitan hikande le tembre fu dum beedri ko buri chapantati le on do wattu fu kanko ministre kumido kabaru demal le leydi malindi o holliti wiide kabaruuji tidallaaji ngure dum wana ko mawni sanne le leydi malindi kedde mo kanko noddete lassine dembele ko mo sifi do hen
la situation alim
kabaru ngure tidal mu wana nan fu fatta maunde le mali are mama hebama keba dum dum ana wawi hejjude sabe gollidal mo hakkunde leydi men de leydi godde dum ana wawi wadde fa ngureji iwa leydi yaade leydi gondi dum ana wawi nafude sanne dum sabe de leydi ndi ana darani fandesoji didi ngada ko resente leydi ndi pati heeder wada dum ko yata ton ngay ujina chapande tati e joyi kanyo ko resete sinitit Allah wadi fu fa nawtere ko yata ton ngaji ujina jino ka e joyi
5000 ton
andabe kabaru ngure le lefol sa hengel fedde noder sils kolliti leydi malindi an jogi dido tidallaaji kedde mo kanko noder teedo traware silla martial o andan do kabaru ngure le fedde sils de ko masifi do hen
si on tient compte sini antaki take ko wadno le lewru martia binandu eden baawid ana way hono ko yaata himbe ko buri million goto woni hasindimbe faabede bangal ngure dow don woni ko min baawi holitinde wiide himbe hasindimbe faabede ana ja ko yaata million goto sa tagi take eno yoni seeda mandi wonko dum mandi ni
sils wadi noddango fewde e laamo tinno faabo yimbe la nyongitibe no kani wirfitirade le nokkule mudun en le majjundube bi laamo hani faabade be yimbe la faabirto bingu adama ko kani hewtirde dedo nokkule fa paabo ko nayri bangal yirwere
sakuram wetu haklaaji modo du kabaru yame bangal be am facebook du twitter pelle kawde politinkobe halna en holliti jabande hejo ben landinal wuteji go lamkobe transition humpiti ka non ebe ben kuli patingo sombina tiallaji lenidi kambar dun be holliti wiide ana hani transition o watan hakilo sanne himmeji mudi ben malinkobe yalla jawtangul leedi malindi lalato hakika kedana ko ben zilat kulbali du fasango umar wagalo ousmane yalbuni
fedde politique de no dirta ko dem holliti wiide an tawda no hejoji di fukani hejirede no watto hani rewirede yalla wuteji dana ngada li wattu biado duwe tawede fu be biabe cikiti yala woteedi an laaba kedde mo kanko Husseyni Aminio gindo kanko laami fedde ko demde ko masifi do hen
le de dabere hollitinde woteji di ngade le lebbi joyi min landol gol min joggi yalla edum wayo latade jaati bangal golle e bangal almusadda dum wadde mi den dara hejo go bamingo heddo ka danya kabaruji di be darti do mudun sina ndari wadugol woteji yewtugol nuyde sariya leni anatiidi
pelle de be noddirta coordination des associations et regroupement de la société civile les leydi malindi holiti wi wattu jono lamal way fewnuri dido woteji ta wajib sina malin ko be fu tawe le golle o non kanko docteur Adama Traoré lamin de do fedde no dat car soko holiti wiide
eden gondi e gollerinde ko woni hakkilo leydi godde gondude faabade en wana ko woni dabre leydi mali woni ko bamete handen rafinde na ana wonde hebude sembe le leydi fu hala woteji no way halede don sini mali jottaaki wadde woteji hala mu hana halede kulba kay do woni don woni wala fuda yata wiide wote di ngade le lebbi sappo e jettidi di ngadira do laabal e jam ana tiidi
non mi tittiden wiide o do wattu daddama wakande yimbe le hewbe kollitide mali ko be fana kani haldeede
tati gol courant sate fuf le watu kubbu na yirwi sanne bamako do ka benna de do balde de jogabe benna yo honani weltere taykama e wi bamako be jogabe wobbe kay holiti benna do wayra do woni keddanna ko benna be kalni kanko Ousmane Niall wule do fastama kanko keddal ko kanni Ousmane Niall wule do fastango kanko wermo
ce weekend quand même yalla
le taki de yontene de ka min tayi de ko wonko yeyi yeso sedda sabi courant ta jay sanne ko hanti de balde didi min tayi de ke courant ta jay sanne yotta ko honno yontere yabinande sini courant ji anato ramen sanne re woni dande bako jikoroni leende yontere mi do wa wiide courant ta sanne mi den jidi jukirani watti joni oka mi do wa wiide ana samti seda de dande amen sabadi bugu na samti courant ta fa yotto hono yontere jabbenende aya ana wawi tawe wondo courant ka dande amen nyama korokay ta jay fa non fu
amatige
le lewru korka yo wajibi aslama en berna kora suni e be celli suwana sukabe ka non hewbe hinata ko no haniri gal do bernu gal na yobal dina meden fayso ben hewbe dunna na ton ben berna jogui dun no na jukki dun no haniri ko be ko dina ben wihi bangal mudum ko woni jumben jukugo ben hon dido hono do jogola kedanno ko heban en kanko ben lasha walat in fay du fayso Umar Bagolo mi hor
yodon nuy gal nay wal li alislama ku alislama fu tawada na sellena wawi yo wajibu sina hora no rasul sallallahu alaihi wasallam holli tiri wide kebe mo kanko imam ibrahim ilyas mayga ko masifido hen
dan la sourate
le sourate do berde haya tamadere chapan jitti tati jomra do holli tiri wide korka yo wajibi do ummanula muhammad alayhi salam han dum wajibna do umma kidi fu ardidi di muhammad alayhi salam
muhammad sallallahu alaihi wasallam
kala alislamé fu cialido horde so taman selli basu fu ala mudum jango matan jukkoje de kedde mo faande kanko Ibrahim Ilyas mayga ko masifido hen
quelqu'un qui casse
na don mota hurude sababu fufu wala hen kay jukunga woni hen korka lebbi di jukundirdi nyamminde talka en chapon djegom ba yopitinde maccudo goto
en captif
dwe tawede fur o wi kala ne don gaddo zunubu du le lew ramadan du matan buba jango kedde mo fa hande kanko Imam Ibrahim Ilyas mayga ko masifido hen
si la personne
bera dum dum yeddi sedaji goddi jukugo dum dum wontu
ya definition
yimbel andame kabaru dina be mbaji ki jamarnde tinno ndewa ko alislama gal o wi ko fu fota sukabe fomarbe dubi be tinno ngattana ko he mude hakkile jamma e nyaloma
ana wara duubi kewdi hande sarabe e kureji mun en bamo yam foto e le sijo yalla ebe micito duubi jabiidi di tama idum heddi wakat jun o tama telephone lunti album foto kaddan ko heban en mali jawara do faysango Umar Bagolo Ousmane Niall bun
wadde album yo micitaade ko jabbi do wattata foto ngaji mudum non kanko Sek Umar Tidiane Traoré ne do goto do bomo ko do hollitiri wiide yawo album mudum wakati fusan micito le koodi ko jabbi
enu welanoka abanna banoka wattu fu amadi foto ngaji omo resorodi dum wada fa wattu fu jewa dum ko hollite wattu bellido
fa jomun hidde e micitade le ko jabbi sukabe handem be foto ngaji mudum fu e telephone ngaji portable di ngattata
hande ana way hono golle mudum ana wondi e majude himbe ko buri hede fu foto ngaji telephone nawtoroto
kambe bomo foto ngaji wombe leedi ndi nyaloma hande be bi'e be tampi sande kedde mo kanko noddata Amadou Sek sijo makko jogi bomo ko do ko masifido hen
sizan foto foto joni nafa fu wala e mudun dem wara way sotude foto keba hen seda ko nafete ande kesse de gadi torra sande do kebal amen
gelado nala
do e tayre fofa hande jamar de kan wonde jogade album ngaji muden fa miccitorde ko wadno ko jaa
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse et République tchèque et Union européenne.
Ele kabaru jama le rezon ngaydi to gawtun hulta ma joon en kabode bandi taga tacci lawul kenyan na mbiyan na kamyoji dum di e mudun na wonno carton ngaji si ala sigireti mutuje kanye bazen ngaji ben e wi kabaru hebadi tun di mublay di iwri bamako ben e bandiji di don na de tacci lawul gondo e wi kanko chauffeuro kalisi mbiyan marchandiji naba do ne wara milioji temere joy kalisi sefa ben commerçant gondo tun commerçant goto gondo li nuko je mbiyan na dido marchandiji wi yimbe tunbe to kuchala tunno yo joon ka borde mbiedbe andita ka wajimbini kanko mbien ardibe cellal wuro segala e li cercle kuchala ndonno mbien uddude classe uji mabbe di wi kabaru itundi mbien kambe joon ka borbe mutu wardi mbien be gadi dunno be pili dum jabe do mbien yalla hulbinde yimbe lawe kanye kanko directeur o wajimbide mo uddinde classe uji e hultama wiide ndonno dum wadi e mbien tagal ku kambe habitibe lanmi mali gonnobe li nuko e wi tunno yade nuko goddon ndonno dum hubbilni sande jama tunde en timnan kabaru to kulguru ton holtam wiide imadraji bangal ko wiete VBG nangonde yo ben bernde kawrutal ngadangal kenyan sapo jena livre avril ben yo ben e wi kambe landini be yo batte ben hinade kala ko woni kabaru ben kambe ben darande kambe kinibe kabaru mudon e le ben imadra jamarande ko budi nogo yo je ben nelabe ben hejabe ibri nokuji kewdi region ben hawrito to kulguru ton ben hinade ngado kawrutal e fam lani do kawrutal woni gullerde moninde ben robe galle e sukabe e do itugol jawdi union européenne don timunta ka ben kabaru je amen holtinde tan satifon bawmi ben humpitade do kabaru don ben bembe alne 3w.jutami.org ma do noddon jamu 37 321 do sede yotre meden magazine